olupandaga lwa mwoba luli luddawa simanyi lukyebasa pawulo nfa obugumba okukasa empeke ne zibanga empeke zamufuukira emmere ngubwazalazala dda mutala ku mutala leero ningumulo nyama zawuliddeko zinaba
kuwulidde pawulo kuwulidde
fane mbeko nta byange
atonjira amazzi
ntanga kwongera
nawe batonjira amazzi wabula abasajja
ndifuluma
olabika katoyagala kunneefuulira esaawa
eno ngwate sunaati ende kutunaanywako lwena
wetangira kwani pawulo kukyoba tambula abakazi batyabye kabusaani luno zesumba nkulu nsabye simala gakuta nemeddeko nno munnange wano bwaŋŋamba otya bwe wali onkwana wansuubiza byakyoba bya bulimba wansigulira kyondeko ti mu bbanga kane gye nnava siyinza kuddayo weegonza luli ate kati weekakanyaza abasajja mwabakyo okwefuula laba bwe wansubye obufumbo bwange kati ofudde kapiira bwondingiza ddamu
okeerera gwani
kuggwe mazima ddala lwakyo njoze nnyo n'okuyitawo
oyagala nkole ki
basabya siriyasi ntuula oba olyawo nnakuzaalira
wakugwamu twalire
kwekugamba bwe wabadde ndi
kyonsesa naawe nebakuwonga yabakazi mwabakino obuteraba banno bampulira nti nawasiza ggwe ate eri eddaluuli ba sitandadi ate buli lwontunuulira oyongera ku ntama genda noonaaba engeregeze ndeka abakazi nze ndabye bangi tebakyantomeza ntwalawo ebinaddemu okulya ng'olwo nkeera ku makyamu nkuwasa funemu kino third hand poor quality obwo obukodyo bwoleese nti olemerako butwaleku okuli tebukola yo badde otya
wakiri nkupangira aba operation kyolina emundu ne bakulirika ekyokunkyawa sikuganya nekolobodde akajegere na n'okungatta ebyo byonkozesebo binyiziza mbiwulidde njagala emitwalo mwenda beyayengoye sabuni wa swizi gadi mwagala naye bwonaalemu okubingatta nga nkulaga faya nkuwaddeyo akaseera katono
kazi wansabyeki
kungatta
kati kwatira okumanyira kankwolu
lwaki onkezaako sabasaba y'omumwa
ogwo gukulinga bwe weekolera ebyo bikukujju bya laavu byambalira nitwala omujulungu gw'ebivaavabi anti muzunga nnyo nga munoonya ebyokufuna mu basajja mu ngeri ezo z'okuwambula weefuumulira ki nga ne laavu y'ebowa nange wansina sibya mpaka onsanze ntunula bba balala ekigendererwa kyakungulamu ddiya banange owebbanga otamuwemukira bukukyaka otemya
ndabye nali nabiryondowooza ensingazi nejjusa ekyanzija mu ddya lyange ng'ate ebiseera tebikyaddayo laba omusajja bwafuukidde wabula nsambye n'okugulu kunnuuse munnange tewejeegula olina amakatuula ofumbe tolabankana balugera batuza jakusigula takugula ekyo bwekiri laba omusajja bwambooze naleka enkota nakunta nakiwegu gwansinga laba obuswavu bunzigiridde kogeddewo n'ebyokwebanka nabimaze njagala okwetonda naye nekyenfunamu enjawulo ntono
wenolebera
kati nze ndagewa
ibuzaniebyo
ngobera wa
mama balaba
nyanoleta kati ngobera wa kale mama
nsindira muli
kati nze ndagewa
weno lebera
nze kinfeko mama balaba nyanoleta kati ngobera wa kale mama
nsindira muli
kati nze ndagewa
kati nze ndagewa
ngobera wa
ndagewa
balaba nyanoleta kati ngobera wa
mwejo zamani
katinze ndagewa.
Weno libera
Katize ndagiwa
Uyuhuza nyibi
Ongo bela wa
Yomwe jotu
mani Kolomba naba nyanoneta Kationgo bela wa Kale mama
Msindi na muli
Katize ndagiwa
Weno libera
Zechimpeko Kolomba naba nyanoneta Kationgo bela wa Kale mama
Msindi na muli
Katize ndagiwa
Katize ndagiwa
Remember where you got it from, www.djerico.com.